ye minister wa Kabaka atwala ebyenkulaakulana avunaanyizibwa ku byobulamu ebyenjigiriza n'ensonga z'ofiisi ya Nnaabagereka. Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko yeebazizza Nnaabagereka Sylvia Nagginda olw'enteekateeka y'ekisaakaate mu kuzimba emiti emito.
Kwebaza maama okulaba ng'ateekawo ekisaakaate kino nga bw'olaba abaana bano abasinga era babeera mu kisaakaate bali mu myaka egibeera mu ssomero ebiseera ebiwanvu. Kale bwe tulaba nga maama ataddewo esi tulaba abato babeera bamalirivu kubanga babeera bokka kati balina okumalirira ne bakwata ku bannaabwe ate ne basuwa ejjempya erina za Buganda ku ntikko.
Adrian Andrew Mochibi, senkulu w'ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation, ategeezezza nti bagezaako okuzimba obusobozi bw'abaana nga beesigama ku mulamwa ogugamba nti ensibuko y'obumalirivu, okweyamba n'obuntubulamu okutebenkeza obwongo.